izolo. Kithejwapho ukunicobela ngokumbalwa okuyingxenye yomsebenzi okukhiqizwa ngokukhiqiza lengosi yedevotion usuku nosuku. Nokuba ikwazi ukuphuma ifinyele kuyigidi ngeyigidi zabantu emhlabeni ngeyilimi ezahlukene bayibuke, bayilalele, kumbe bayifunde iy'nsuku zonke. Angikubingelele phinde ngamukele futhi engosi nefresh, ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Manje lokhu angikucobeleli khona ngoba ngikwenzela ukukhombisa sibahle kanjani, cha, lutho sanhlobo. Nathi sinamaphutha esiwenzile emsebenzini. Kodwa kuyibonga kwethu kusenkosini ngeke kwenzile ngefresh, kodwa futhi ngokusemqwa kakhulu ngokuthi yikuphi engakwenza empilweni yakho. Esibili kwabaseThesalonika 3 verse 3. Kepha inkosi ithembekile eyakuniqinisa inilondoloze komubi. Manje bekumele kuyibuza ukuthi kungani leli vesi qala ngegama elithi kepha. Yebo, ingenxa lokho uPawulu akubhale evesini elingaphambili mala nomsebenzi wakhe ukumemezela indaba ezinhle kaJesu emhlabeni wonke owaziwayo. Esibili kwabaseThesalonika 3 verse 2. Sikhulekeleni ukuba izwi lenkosi likhawuleze lidunyiswe njengalokhu kunjalo nakini, nokuba sikhule kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukholwa akusikho kwabo bonke. Ngeke ukholwe lokhu kodwa kuvume. Leli thimba elincane leChristianity Works elikhiqiza lengosi yama-devotion efresh eza kuwensuku zonke. Isibhekene nabamelene nayo nekwenzayo ngokwezinga eliphezulu. Lapha sibala ukukhashelwa kwamanye amazwe, ingozi, ngiso ukukhishwa inyombazane, ukuhlaselwa okuvela esitheni. Kepha inkosi ithembekile eyakuniqinisa inilondoloze komubi. Futhi ngivumele ngisho ngengaphathi lami lonke ukuthi lokhu kuyiqiniso elimile nakweyakho impilo, noma ngabe ubhekene nobutha obungakanani nobunzima ophakathi kwabo njengamanje, noma ngabe kubuya kunzima kanganani njengamanje. Kepha inkosi ithembekile eyakuniqinisa inilondoloze komubi. Kunamandla asezwini likaNkulunkulu, amandla okunqoba omubi, amandla okunqoba abamelene nevangeli, amandla okukhula ngentobeko nobungcwele. Ayibonge inkosi esinqobisa ngevangeli. Yilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombo lethu ethi 067 706 0077.